Back for Music.
Amaoneka so simple, kiotelela no pimpo, wakatoloma ba pipo, akapita bamaliza pindo, akayamba kuvichanga, changa, 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 changa kuvichanganya, changa, 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 changa kuvichanganya, changa kuvichanganya. Gimi pampala, baby wangala, bali ponse pene twangala, efo twangala, baby girl you are, baby girl you are, good to go, good to go, good to go, good to go, baby ukafika ni mabera zungulu, 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 zungulu. Baza yeso fika baza pesa mungule Mr. Love Love is sana Ama oneka so simple Ni hotelela no pimpo Wakatoloma ba pipo Akapita ba maliza pindo Akayamba kuvichanga Changa, changa, changa Changa kuvichanganya Changa, 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 changa kuvichanganya. Changa kuvichanganya. Changa kuvichanganya.
Changa, 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 kuvichanganya.
Ushamaliza pesa zangu za akiba. Mama mashimo yote umeziba Nitakupa visenti vya riba Usiruke ruke kama umechomwa miba hey. Unanivuruga ukinama Zinapukuti kanyama nyama Timi kwa ndimi ziki umana Ninasisimka na simama Unavuni janganya unanifanya mpaka naongea mwenyewe Umeniweza weza mimi mweu kwa kona patwa na kiwewe Unafuni changanyo unanifanya mpaka naongea mwenyewe Mimi kwako mweu sijiwezi napatwa kiwewe
Ama oneka so simple Kiotelela no pimpo Wakatolo maba pipo Akapita bamaliza pindo Akayamba kuvichanga Changa, 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 changa kuvichanganya Changa, 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 changa kuvichanganya
Changa kuvichanganya Changa kuvichanganya Changa, 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 changa kuvichanganya
Hala bebe uchanganya Unatasala tingo suntana Wezi mandula palama Kalizo ababe nasiba makwana Ukayambu pukunya Umadamfunuka munga buwalili Paja ukatutuma Umanigani zisavambili
Ama oneka so simple Kiotelela no pimpo Wakatoloma ba pipo Akapita bamaliza pindo Akayamba kuvichanga Changa, changa, changa Changa kuvichanganya Changa, changa, changa Changa, changa kuvichanganya